Om Pranam. Ambangalamandla ndikunika ona Nyanam Qhavanam. Ambangalamandla ndikunika ona Qhavanam. Sanalwam Unzu ngafuna ukufana nabanye Kobe into zakho zidinga idolo Zonke mntanam Kufuna ujonke phezulu Awu phezulu Xa kuphela amandla Fika ubunzima Funa ujonke phezulu Awu phezulu Apo ncedo lwakho lokuvela kuna Andithembanga kuhlakanipha kwakho Andithembanga nabantu yakubo Mna ndithemba iimfundiso zam Nemfefe zikamdali phezu kwakho Hamba ke uyodume esizweni Sungalibali ikhaya lakho Inhlonipho uthando noxolo luhlale lugqamile entliziyweni yakho
Been through it all, Gabule Lama. Imputi soza, Zilikaya, Gabule Lata. And it in it and all, go back, so for man alone. Yes, for Benisa.
Tano no tolo lusa le lugamil entliziyweni yakho.